aho waranyuze sinyisinzira ubucukura mutwe twenda bagenzi banjye rwa rukundo nsabye narwo nyifite aya majoro nsigaranye nawe come get this dear rwa rukundo nsabye narwo nyifite aya majoro nsigaranye nawe come get this dear we mami
come get this dear
be on time.
Ever since you came for this thing.